Ekitongole ky'ebigezo by'obusiraamu Uganda National Examinations Committee for Idada and Thanawi Unicet kifulumizza ebyava mu bigezo by'abayizi abasinye ey'okuna n'ey'omukaaga eby'omwaka oguwedde eby'obusiraamu. Dr. Hassan Kiyingi, ssaabawandiisi wa Unicet mu kwanja ebivudde mu bigezo ategeezezza nti amasomero gongedde okwettanira ebigezo bino nga kati gasoba mu nkaaga nga kyeyolekera ne mu muwendo gw'abayizi abeeyongeranga emitendera gyombi omwaka oguwedde beeyongeddeko 2 nkaaga okuva ku bayizi 157 abaatula omwaka 2024 okudda ku bayizi 1322 abaatudde omwaka oguwedde. Ono atubulidde ku masomo nga bwe gaakoleddwa.
Omwaka guno babadde 1322 mwaka guli bali 157 nga kitegeeza nti kweyongeddeko abayizi 2 mu 3 mu 3 abayizi bagenda balengera obulungi bwa Unicet n'omutindo gwayo. Amasomo agasinze okukolebwa mwadde mu fiti ibadas n'erigobero erya hadithi ne tauhidi kumutendero gwa olevu kumutendero gwa thanawi gange amasomo agasinze okukola obulungi fiti ya hawal shakhsiya amateeka agafuga ebyomumaka ne usulu fiti kati ate amasomo agakoleddwa obubi obutafaanako mulundi guli omutendero gwa idadi ifizu ne tafsir that is Quran memorization luli baakola bulungi naye kununo ku idadi baakoze bubi nnyo ne Quran interpretation ate uthanawi level if it were tafsir Quran memorization and Quran interpretation the worst done subject at uthanawi level Arabic literature adab followed by nahwa and sarf grammar and morphology.